waxaan raaxayna in anoo malaag Cabdirashiid Sheekh Absalaame horta baada saxaafadda warsan way salaamay salaad islaamka ka salaamay salaam baadiga eedeed aan ka faraxsanayn isma walo su'aadan inkastoona raadi anoo aan ka hadalahayana wari oo ku jiro mayda raadi deegaanku koonfur galbeed magaalada madaxda Dilgaarka gobolka Bay arrimaha hadda su'aal imi aan kin ku jawaabo adduunyada sidii ay baarakay bacdukum libacdin caduun warakum fadaal musaqaro wamataan ilaa xiin ilaahay ari olka bani aadanka waljirkii ka awurumu iyo naf shaydaan iyo aragtay kala talayaan hase ahaatee marna ka haayaan marna aragtay damaayaan hadda dagaal beledada isugu cusboonadi may waa amayka siyaasiya aragtay dhulkii oo qaalawi oo mayla raais burburkii badadii hantidii hore noolkay dadkii baaba-een dadkii beeraley tahaye oo aragtay mise xoolo dhaqatada ahay intii badan magaaladii kooyan lama aray nololun baadiyadu oo abaartun iyo dahawun iyo dhacakun iyo oolon dad badan inii nolol magaalada ku faylatii ogaadeen saas daraadii inii oo aragtay dhulkii saas lamadisadu meel isu waaldhadu oona waaba ka dhac mushtaro hooyo dadka ganacsatada ee meel yar oo ka Soomaali u imid bishiin kirsi daron ee ganacsati ee lacagaadka daraayan shirkada dul oo maad magaalada ka dhawaayna iyo meel ay gadaayaan si macnaha ku faa'iideen oo kuma haashan waxyaalo badan oo dawladdu gacanta ka qabato jirtay in laga aragtay in lama ku mitir ama isku oodade waxyaalaha dawladdu ma ogolaado jirna lanka intii geebo sidii kor u iyo saasay siyaasi iyadaa oo garanto ku baxnaa 25 sano burburkii ahaa daraadiye dadkii kulankii meel ay saaso kala ahaan oo ka ganacsadaa in ay xanooni deegaan fadaan biyo jiraan marka dagaal baaladaha dhulkaasa ka saasay iskuul kale iyo walaal xumaan kale iyo siyaasad kale iyo kharad kale ma ka jiraan warbadaana ku hadalnaa oo riyaalka waana xakamayni kaalina ku hiini shirkadna ee diyeeda ayaa meel ay ka buraareeksiin dabaatooyinkii 25 sano xamareen in walaalkii jiraan oo masiib dabaato kale hadda galaan diyaar miyee laakiin nafii sheydaan iyo meel raais baki oo dambiilayaal ka hayay dawladda gacanta ka go'da lahaytay maxabisha ku helin lahay oo shacabkii ta dareero hayo arantaas aad ka go'da
goradi wayba anee maqaalaha in dagaal beereediyada ee ha usboonaadahaaya iyo sarka ka hayaan iska qabsi oo dhulka ka saraysan marka markii maamul la weeldhadi ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee maamul weeldhadeen may ha ka beegatay in iska qabsigaasi uu sabab dhimashada dhowr ruux dadna iyo aan dhaawacman oo wili maamulkii uu soo galnya ku laabaday arintan
sidaadii baad ogtay dawladda Koonfur Galbeed dawladda oo urdin awood way kama shuruusantaa xukuumadda iyo madaxweynaha iyo golaha xukuumadda iyo odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada Koonfur Galbeed way kama shuruusanaay inta badan in ciidamo la helo ciidamo qaran ciidan qaran oo amniga sugan in la helo ciidamadaas oo process iyo isu dheeraday tababar degmooyinka min 300 ciidamo la qusaari tababareedii iyo raashin iyo aragtay xagga fidid oo ciidanka la dheeratay saas daraadee dadkan hadda dhululku aragtay in beero iska galo hayaan xilliga beero la gooyo masar shaqaala leh raay beer guumidii dhawaad oo beero aktiyo leh oo beero nacfajo leh kooyo horay oo meerkadan guuri ma xoolo kale balqilisyaaw iyo beerogaas iyo waqtiyalkan oo kale xilli oo beerada isgaroon isu badan yihiin sidii ay tahay laakiin saas daraadee taas leh ma warkale oo aragtay dhibaato ma leelaha ka arantiina oo odayaalka dhaqanka iyo dawladda oo madaxweynaha soo horreeyay iyo xukuumadda iyo dhabanada iyo walgorodka aragtay qoomiyadan degan sida aragtay culimada diinka iyo ganacsatada in dheer garadka kulli arantiina ma leelaha wal asal aray goonada iskala aray wal xakamay madaxweynada kreatiif ku saari isla 3 bilood walqul araw mal ku hadal karo ani gadaday ani lay ani jide mal ku hadal karo taas daraadeed mid aad magaalada ku baxsan oo aragtay ku bax yaa may la raay yaa waraan aragtay yaa salaqoon yaa kubidi taas in dadkii meel roogna ka heen dadkan tirhoon ka heen gacan dar ee ka qabadi cidii may la raay is gardaxooda toona may la raayna sharciga la dhigay sida aad ila raalkanaado taasna wala afyari waar wa afyari insha Allah oo dii raal kanaado
marka tan maamulka markii lagu kooyo odayaalka dhaqanka doorka iyo kaleen arantan may eeta na maysa raje sin ku muuqada in arantan isin ka afjirtan
odiyalka dhagante saas tan oo kale leh dhulli u hayti in hamin shiraha aan maarantin hore bogodo hayaan lankii aragayna la hadalayaan bulshada aan qoyan wacyi gelinayaan lankii aragayna hadda isgaarsiin jirta telefoonka kan hadalahay anta badna ilaayaan ni garab si ma ila raay su'aale walaayle bunbuniyay oo adiba kordhatay oo siis been badan yi dadu waa dadala damayda karaa war mu ku jiraan ciidan dunida inta ku dareen la raam ku jiraan arimii u hayo odayaalkan ka ahayna af jareen khaasatan may gacan eednisiin odayaashii lamada beerood ku dhaladi gacan adag yana siin iyo odayaalkan iyo beed ku hayeen iyo magaalada ka jiraana beel ahaan ka dha jireen iyo aragtay gacan eed dad tagsiin oo kii saay oo ninka lahaa ee dhaqaatay intii aa adda habbar ee rafadi dameen waana sii dhimaystiraana wali dhibaato ka diidin ku tacsiyeen wali ku daawin karan wali ku daawee cidii oo gacan beeri annaga toon onoo wada jirana iyo maydaha gacan bareel ka gobada hadii ilaa halkanaa
goradi marka may ka baaqeen odayaalka dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya hadii markala iyo magaaladii hor si lutan la galahay tii khilaaf qabiilad
may ka baaqane dalku ilaahay isku le dalka dadka degan in dad oo islaam ah oo diinta islaamka haysto diintii la hari oo islaamnimadii la hari oo walaalnimadii la hari bacdiga in oo aragtay cawaan ama liin dagamo ee tabaday iyo dono go'deer ma ilaahay wal ka dhaw iyo war xumo tashiir iyo qaabliyo ruu idaabkaas in la weero dabaasay shan sano ila ka daari arantaas ma aqbalaan ma aqbala doono intii walbarada nam aqbalaayaan lankii arantaas iyo aragtay iska diyoono suufan xumo kulu kulmay wali ma ilaahay ka oday ahaan min toqto maano wali saadan ku bilaaw aramaas oo kale lamada beerood ee ed kasto Koonfur Galbeed ee dalalka oo aragtay saldanada iyo mayl ahay nabadgelyada iyo nolosha umadaan ku horkoysan oo dareer ayaan horseedana afkii idin walmi sharci badano dadka Koonfur Galbeed ee dalalka dad islaan ah oo saldanadeen ehel waayo dhammaan Soomaali dad ibaa shal maaramaan afkii aysan ah wari oo aragtay 25 tu halka diin wal oo sheedaan in naf iyo gacan shishi ay kala hayaan arintaas intii la dhawo boqteeda la ku baxay la fadaahay Soomaali dawlad xor ah nolole umadii ka noola waxbarashada iyo caafimaad iyo horumarje yana la fadaa gaar ahaan Koonfur Galbeed taasa mail raay yaka dareerta laakiin is horta iska dayn soo dhumaan mooji maahan war ma ku baadaw wali ka baagane iyo mail raay gudho oo wari ba aragtay garnagu gudro aqoonta ee dhanka horumareeno waad oo dugsiga ka id nalin gidi jeenad ciya ku quraan kali gali dugsiga tafsiir ka yana aragaas oo aragtay jaamacada ku wada baheen ee walqaska dadkii hor dareeran in arantaas ku kahaan waan ku diidiyaan dadkan dad dawladda oo dad deegaan iyo mail raay in nolol u sileeyo horumar in jeedo adii agabad oo aragtay kibeeshu inii oo ku horseedaan ya ka baagana waan taasan intaagna